like the moon and the sun. She is worth more than gold, like the stars in the sky. She is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imamaya bwabaya. Ngozi chuku bunkeya. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Oh yeah. Imama ya bwawa ya. Yeah. Ngozi chuku bunke ya. No. She's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. She is very strong, a woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed, her beauty na evidence. Ogoni dima na kuno dia niru. Obidia. Mwanyi manaria onyomamo simujisi kenolo emesi ogadima imama ya bwawa ya yeah ngozi chuku bunke ya baby mo she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. Ngozi chuku bunke ya. Yeah, she's a virtuous woman. Makanezi mwanyi dioko. So beautiful. Oh yeah. Thank God I found you. Yeah.
Imama ya bwawa.
Imama ya bwawa. Yeah.
Ngozi chuku bunke ya.
La la la. Hey,
she's a virtuous woman.
Yeah. As you want it, you call me. Original Mr. Flavor.
Do I know?